Shirik on the beat.
Yeah, yeah. Ya este fool.
Lari.
Hey, yo, Jay Lee, kill it, kill it.
Download it from castlemusicblog.com.
Never ever breaking a glass battery. You ain't no wafala papa puto kwa usili. Ukyo utavana nino sikalwa kama darling. You are heavily sent, you could topili sana. Uli kupola vule kwa usiyo na lubana. Uni usweli ze pilu sofa ukafuma we. Na vupilo waka vukuwe na soku nisia na shwa. I'm not lying, I swear. Pilu aina tahili pumpu mabe. Bilisa wa hao ube nina forev. Kuchisa kubate kubahamo marain.
Yoka daddy so bad, I suck up.
Oh, my sin.